Yeah, Double M is in the building.
Yeah,
hii ni ya wale wanijui maze. Me and my crew, borderline tough. Mahali tumetoka, mahali tunaenda. Hata ukiuliza Don maze, ni baraka, au sio? Mendo King, crazy flow kwa beat, nisha kwambia. Una train poa, mini kwa fit, nisha kimbia. Ju I'm to the double, my man, he on the spear. Hizi lines na tema, I say, we angalia, ukizisikia. Uneze rudia, ukifikiria. Nafanya mziki talent, wa unafanya karia. Domana time, situations inakukalia. Una hema, man, mini kwa easy, nimetulia. So na flow, so continuously, I'm like a cypher. Nikona all dimensions, kwa mziki, I'm so hyper. Compete na mia, throw you away, can use diaper. Nafanya fans wanna wave wiper. Mindo the guy rich of lines, had you na die alone. Mindo the true patriot cause I'm homegrown. The guy that flows is any truck and never get blown. Juna feel track kabla could spit. It's on my own, so you claim to be the owner. I mean you're seller when you're buyer. Comparison easy, kwa below me niko higher. Watcha bishana na memes, ya tabia mbaya. Ntakupa fire, tabani no brain ka short wire. Double M na kupa range, I'm so wide, ni eat a plasma. Nafanyo na breathe so hard, na kupa asthma. Grade A kwa game, salute for fathers, yoni lazima. Loyalty, kukosta respect, yoni cut man. Double M kwenye mic, mini murder. Double M kwa mta, mini murder. Uki try to kubuka zango burden. Taku murder, taku murder. Double M kwenye mic, mini murder. Double M kwa mta, mini murder. Uki try to kubuka zango burden. Taku murder, taku murder. So anytime, this time na come easy. Competition si na kadrek na lil wheezy. Na spit unstoppable, they call me cheesy. Kwa hizo na kupa comfort, kushinda busy. Uliza bizo, blood ni ya isizo. Shizo, hivo hivo, psyche ko high. Walai, truth be told, let's not lie. Kani kali kali mse, usikatae. So, sifanyi this game man, ni kama hobby. Domana roll na fans kwa street za Nairobi. Kusign my autograph kwa street, hata kwa lobby. Yani one love kama Vivio na Bobby. Radio na Weezo, Double M na Bizo. Na touch deep inside, you can call me your feeling. Never doubt my lines if you never caught me stealing.
Never doubt my lines if you never caught me stealing.
Double M kwenye mic, mini murder. Double M kwa mta, mini murder. Uki try to kubuka zango burden. Ntaku murder, ntaku murder. Double M kwenye mic, mini murder. Double M kwa mta, mini murder. Uki try to kubuka zango burden. Ntaku murder.